waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali maarso sannadkan waxay ahayd sanad guuradii shanaad ee kasoo wareegatay dagaalka suuriya dagaalka suuriya ayay qaramada midoobay ku tilmaantay dhibaatadii bini aadanimo iyo tii qaxooti ee adduunka soo marta tii ugu xumayd in ka badan 11 milyan oo suuriyaana ayaa guryahooda ka qaxay waxaana ka mid a dadkaasi 4.8 milyan oo dalkaba isaga baxay waana khibrad ay karina hung oo hore u ahayd qaxooti ka timid dalka vietnam ay soo martay ayna fahasan tahay
Syrians reminded me a lot about the crisis in Vietnam 40 years ago, but more importantly, when I see unaccompanied minors or children, that just...
Dhibaatada Suuriya waxay i xasuusisaa tii Vietnam 40 sano ka hor. Laakiin tan ugu weyn waa markaan arko caruur aan waalidkood la socon, taasina aad bay ii taabanaysaa ina xanuujisaa. Waana sababtaastaan isugu dayayo inaan dadka ku booriyo inay caawiyaan oo wax ka qabtaan. Miss Hong ayaa mashruuc ay lacagu ku aruurinayso ka bilowday xubnaha ka tirsan bulshada Vietnam ee Australia degan. Waxayna $500,000 u aruuriyeen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Qaybta Australia ee UNHCR ayaa aqbashay qayb ka mid a lacagtaasi xaflad si rasmi ah loogu wareejiyey oo ka dhacday magaalada Sydney. Madaxa hay'adda UNHCR ta qaybteeda Australia ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid aan hore loo arag.
This donation which the community has pledged more than $500,000 is to my knowledge the largest donation from both of you.
Lacagtan deeqda oo bulshadu ay ballan qaaday oo ah in ka badan $500,000 sidaan la socdo waa deeqdii ugu badnayd ee bulshada Vietnam ama bulshooyinka qurba joogta ee Australia ay bixiyaan. Kala bar deeqda ayaa ka timid 800 qof oo degan magaalada Sydney, 250,000 oo kalena waxaa ballan qaaday jaaliyadaha Vietnam ee kala degan magaalooyinka Brisbane, Melbourne, Perth iyo Adelaide. Australia ayaa qaabishay 10,000 oo qaxooti Vietnamese ah markii xoogagii shuuciyiinta ahaa ay qabsadeen magaalada Saigon 1975. Qaxootigaas ayaa waxaa ka mid ahaa 2,000 oo toos doonyo ugu yimid dalka. Maantana in ka badan 200,000 oo Australiana oo kasoo jeeda dalka Vietnam ayaa degan dalkan. Karina Hong ayaana ka mid a qoyskeedu waxay deganaayeen koonfurta Vietnam, laakiin waxay sheegtay in noloshoodu isbeddel weyn uu ku yimid markii koonfurta Vietnam ay qabsadeen shuuciyiintii waqooyigu. Markii hore aabbahay ayaa la xiray, ayay tiri.
Our house was confiscated. We were all thrown out of the street and there were 7 little children and my mom and 2 grandmothers. So first we became homeless and then we were desperately finding...
Gurigeeni dawladda ayaa la wareegtay, dariiqa ayaana lagu daadiyo, waxaan noqonay dad darbi jiif ah. Waxaan ahayn hooyaday iyo 7 caruura, 2 ayeeyooyin ii ah. Markiiba waxaan noqonay dad aan hoyba haysan. Waxa aan aad u sugaynayna waxay ahayd wax wara oo ku saabsan aabbahay. Maanaan ogeyn inuu nool yahay iyo inuu dhintay. Marka waxay ahayd runtii nolol aad u adag. Miss Hong ayaa sheegtay in 10,000 qof ay isku dayeen inay dalka ka cararaan. 1978-na hooyadeed ayaa u adkaysan weyday nolosha dalkaasi iyo dhibaatada ka jirtay, gaar ahaan markii la bilaabay in dadka rayidka lagu qasbo inay u dagaalamaan shuuciyiintii Cambodia.
So one by one or two at the time we escaped by boat and when it was my turn I was 16 with my little sister and brother who were 12 and 3 and 10 and my mom.
Anagoo halhal iyo laba u baxsanayna ayaanu doonyo ku baxsanay. Markii aniga la soo gaareyna waxaan jiray 16 sano, waxaana ila socday aniga iyo walaashay iyo walaalkay oo 12 jir iyo 10 jir kala ahaa iyo hooyo ayaa markaa doonyo alwaaxna la soo saaray oo waday 370 qof. Markii hore xataa maanaan ogeyn halkaan ku socono. Dhibaato badan kadibna waxay soo gaareen dalka Maleeshiya, laakiin saraakiisha Maleeshiya waxay doonyihii oo dadku weli saaran yihiin u jiideen dhinaca badda dibna u celiyeen. Karina Hong iyo waalidkeed waxay markii dambe tageen dalka Indonesia.
And more both people like us
dawladda Indonesia diyaar nooma ahayn. Waxayna geysay jasiirad aan cidna deganayn, wayna nooga tagtay. Dad badan oo annagoo kale ah ayaa jasiiradda yimid. Maalin kasta dadku way ku dhimanayeen sababtoo ah cunto ma jirin, biyo ma jirin, dadkuna way ku xanuunsanayeen. Sidaas ayaanu ku jirnay muddo 3 bilood. Waxaa ugu dambeyntii lasoo badbaadiyey markii Red Cross iyo UNHCR ay helikobtero u dirtay jasiiradda. Miss Hong ayaa sheegtay in xanuunka ugu weyn ee qaxootinimadu ay tahay inaad dareemayso rajo la'aan. Waxay sheegtay inay jeclaan lahayd in lacagtan lagu bixiyo cunto, biyo iyo daawooyin la gaarsiiyo qaxootiga Suuriyaanka ee aadka ugu baahan. Waxay sheegtay inay jeclaan lahayd inay aragto in dad badan oo ay isku dayaan inay fahmaan dadka dagaalada iyo cadaadiska ka soo cararaya.
I just hope that the Australian people, you know, do recognize that, you know, people in Syria before they left their country, they also had a life.
Waxaan rajaynayaa in dadka Australia ay garowsadaan in dadka Suuriya ka hor intaysan ka qaxin dalkooda inay haysteen nolol teeno kala ah oo ah nolol caadiya. Shaqo ayay aadi jireen, guryo ayay lahaayeen, reer bay lahaayeen. Markii dagaalku dhacayna, dariiq kale oo u banaanaa ma u jirin oo aan ahayn inay ka cararaan dagaalka.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaytka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.